Great Sounds Production. Let's go, 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 go. 손꼽히니 비비비.
Hallelujah. Rafi Mosh. Mosh. Aki, nimesha pata kutoka kwa Mola na misitaki. Ibilisi nataka Mola na nasema haki. Nimesha pata kutoka kwa Mola na misitaki. Ibilisi nataka jalali. Dakika chache nipe sikio nikueleze nilicho nacho. Neno la Mungu limetujia, uwe fukara ama tajiri, sina aibu nikimsifu. Amenitoa kwa uharibifu. Maisha yetu bila mwokozi ni ukoloni bila mkombozi. Haki nimesha pata kutoka kwa Mola na misitaki. Ibilisi nataka Mola na nasema haki. Nimesha pata kutoka kwa Mola na misitaki. Ibilisi nataka jalali. Mola na wewe ndo wangu, mina kusifu maishani mwangu. Nisijeka kuwacha morana, nikutukuze usiku na mchana. Mina kusifu bila vioja, manake wewe ndo namba moja. Mola na wewe ndo mumba, nikiwa na wezo kopi dumba. Aki, nimesha pata kutoka kwa Mola na misitaki. Ibilisi nataka Mola na nasema haki. Nimesha pata kutoka kwa Mola na misitaki. Ibilisi nataka jalali. Uniita nikaitika na kutukuza bila aibu. Shimo la dhambi sasa ni ndoto, sina mawazo kwa changamoto. Niliteseka kweli rohoni, hata mwilini bila amani. Umenijali tangu utotoni, na kutukuza nina imani. Majina kweli walinipea, awali mwengu sikuyapenda. Nina furaha nikikumbuka, mbali Mungu uliponitoa. Ila nahangaika moyoni nikikumbuka wasokujua. Mola waangalie rohoni, wajue kuwa wewe ndo mumba. Haki nimesha pata kutoka kwa Mola na misitaki. Ibilisi nataka Mola na nasema haki. Nimesha pata kutoka kwa Mola na misitaki. Ibilisi nataka jalali, nataka jalali, nataka rabuka, nataka Yesu, Emmanuel. For the sick, but a praise goes alike. When a dragon gets killed, they kind of find him. So I see no enemy cause God protects me. No matter what they do to make believe the truth, but still I seek on truth, I still seek on Jesus. I seek word full time, just like the water. So I praise it full time, and I'm getting a force. I don't press to please, but I preach.